And it only made sense cause ingo my man. Wondering hella since I shoot a kabuye cars. Kabuye we can't. That in this flyer in as he shoot the cap. That in this ring and I, yeah, uta I fan. Candy thing your uzo buya linga sapad. Yeah, she lag. Candy thing your uzo buya unga sapid. Goku benzi bezonda, but in clave grit. Nazin bantingu am yoli unobuti. Ndaziva ncinga nochezi nomndeni wakho. Khange ndikwazi nokufika kumngcwabo wakho. Khange ndikwazi nokufika. Vile bekukhale culture ubuthanwa nyhani. Khasicinge sowusondele kwele minyani. Khasicinge ungabhoda kuqala unyaka. Wesurikhi naye wabhoda kuqala unyaka. We ring alone. Engalami nabhodayo ndakunika i-call. Nangoku ubhoda ukhinene ndaklika enye. Sata makawa ya hamba alandele. Kandu ya hamba na nangobe kupotu costa ya kufaka up. You were really one of one, keko fana now. You were really one of none, keko fana now. No babandu kebatini umoya wako. Uyo hlala uzilwelte kupumi nyani. Uyo hlala uzilwelte kupumi lang. Uyo hlala uzilwelte sifike nathi. Sifike kwelu kulu. Nati sushiye lo mhlaba uhlaba gogo kunegazi lobukhosi buyithetha lonto. Therefore kings never die kodwa zandokoko. Ewe zandokoko akusathethi mna lithonge lilithetha lapha. And uThixo azamkhusela umntana wakho azamvulela indlela kulo mhlaba urafu. Azakhule afunde uba ubungubani. Azakhule afunde uba ubunjani. Inhliziyo ubunayo bimhlophe nyana. Inhliziyo ubunayo bimhlophe qhwa. Ubukhanyo sekude ubunswembu nyana. Faka ikasi yedown ngentsotsi tala. Ewe ixesha obunalo belilifitshane. Bandiyayazi ubumthanda nyana uMilan. Said a lot of izinto kwingoma eyi-1. Baxakisiwe apha kuwe ngatshonelani. Ndingathetha de kuse kuphumilana. Oyini lang andisoze ndixole uyayazi loo nto. Kodwa ubungenofuna uba ndihlale kuloo nto. So ndiyazama nohila but deep down ndiyayazi noba kuthiwa asoyenzeke loo nto. Asoyenzeke loo nto. I've already made peace ozitshintshe loo nto. Asoyenzeke loo nto. I've already made peace ozitshintshe loo nto. Was it change alone? Yeah. Wow.
God will love and cherish our brother forever. Pilanga Paga.